نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وبدلزا تفسيرات يا سورة إمني سورة البينة ndipo maaya amene tikhali tikukambirana munthawi ino akuwerengedwa motere wama tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ddin hunafaa wa yuqimu assalata wa yu'tu azzakah وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ndipo sadakhale osemphana anthu amene adalandira mabuku awatu ndi ayuda ndi akhristu nagawikana mpaka na zizindikiro zoonekera poyera zinabwera kwa iwo ndipo iwo analamulidwa kuti azipembedza Allahu subhanahu wa ta'ala yekha modziyeretsa azichita mapemphero awo mozipeleka kwa Allahu subhanahu wa ta'ala yekha basi popanda kumphatikiza ndi chilichonse ndiponso kuti azipemphera swala zawo munthawi yake komanso moyenera ndikutinso azipeleka chopilika chaulere imene ndi zakati ndipo chimenecho ndicho chipembedzo cholungama ndichoyenera adalamulidwa kuti atsatire tumiso sallallahu alaihi wasallam koma mwatsoka adasiya njira yongoka nakhala osatsatira maveyisi ndime za mu Quran zofotokozedwa bwino zolongosolidwa bwino إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ndithu amene sadakhulupirire kuchokera mwa anthu amene adalandira mabuku kale omwe ndi ayuda ndi akhristu komanso opembedza mafano amene ndi mamushirikini onsewa adzakhala ku moto wa jahena mpaka muyaya ndipo iwo ndiye zilengedwe zomwe zili zoyipitsitsa maziko achipulumutso ndiye kukhala ndi imani chikhulupiriro mwa Allahu subhanahu wataala amene ali ndi imani amene ali ndi dini chikhulupiriro chenicheni mwa Allahu subhanahu wataala akalowa ku mparadiso ku janna ndipo adzakhala kumeneko mpaka muyaya ndiye chimodzimodzinso amene sali wokhulupirira mwa Allahu subhanahu wataala zoyenza kuti alibe imani alibe dini ali kunja kwa chisilamu anthu amenewo adzaponyedwa moto wa jahena ndipo adzavutika kwa basi umoyo onse ndi zilango zosiyanasiyana vesi imeneyi makamaka ndime imeneyi ya Quran ikufotokoza momveka bwino kwambiri kuti ayuda ndi akhristu akakhala ku moto wakehena mpaka muyaya anthu ena ochuluka amaganiza kuti ayuda ndi akhristu amatsatira mabuku ovumbulutsidwa akale monga taurati chipangano chakale komanso injili imene ndi chipangano chatsopano amene adavumbulutsidwa ndi Allahu subhanahu wataala ndiye kuti adzapeza chipulumutso pa tsiku la chiweruzo chifukwa choti anthuwa anavomera analilandira buku limene analandira mabuku amenewa basino timatha kuganiza kuti anthu amenewa akakhala pa mtendeli pa tsiku la chiweruzo ndi kukalowa ku paradizo choncho mundime imeneyi Allahu subhanahu wataala akuonetseratu poyera kuti maziko achipulumutso ndi kubweretsa imani kukhulupirira mwa Allahu subhanahu wataala komanso mtumiki wake sallallahu alaihi wasallam makamaka ameneyo mtumiki Muhammadi sallallahu alaihi wasallam komanso dini yokwanilira imene inabwera kwa mtumiki Muhammadi sallallahu alaihi wasallam fila mpaka na inatipeza mtsiku lalelo lino choncho ayuda ndi akhristu akukanila utumiki wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi chipembedzo cha Muhammad sallallahu alaihi wasallam choncho iwo akhozeledwa moto wa gehena ndipo adzakhalako mpaka muyaya ena mwa maziko akulu achikhulupiriro ndiye kukhulupirira mwa atumiki onse a Mulungu ifa atumikuonsa amene tumwafoti ndi atumiki atumiki kuyambira pa Adamu alehi salamu kafika na mpaka napano mtumiki Muhammadi sallallahu alehi wasallam, osewa anali atumiki Allahu subhanahu wataala. Ndiye kuti ilo kukanila kunkanila mtumiki mmodzi yekha kaiweyo wamusankha Yahaya kuti amene si mtumiki wa Mulungu, tapenoo kunena kuti Yosefe iye amene sanali mtumiki wa Mulungu. Iweyo ngati ungakhale ndi kukanila kwina kuli konse kunena kuti ya wina wake iye anali mtumiki wa Allah, mtumiki wa Mulungu, ndi iweyo ndikutsutsa kuti iyayi amene sanali mtumiki wa Mulungu zili ngati wakanila atumiki onse Allah. Choncho chifukwa choti Ayuda ndi Akhristu amankanila mtumiki sallallahu alaihi wasallam kuti iyayi si mtumiki, ndiye kuti akanila atumiki onse. Mfasi nankha ena akukanila mwa mmodzi ndi kuti akukanila atumiki ena onse, popeza aso atumiki onsewo adawauza anthu awo zokhudza utumiki wa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Atumiki onse mtumiki ena ali yesa amene amabwera anayankhulako zokhudza ndi mtumiki Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kuti akutsogoloko uzabwera mtumiki umaliza, utsogoloko uzabwera mtumiki umaliza. Ndiye iwo wawa Ayuda ndi Akhristu zimezi sana zikhulupirira, ndifukwa chake Allah subhanahu wataala mundime imene iyi akulengezitsa kuti iwowo akakhala ku moto wa Gehena mpaka muyaya, ndiponso wawatchulaso kuti iwo kuti ndi zolengedwa zoyipitsitsa mu zolengedwa zonse, kuchokera mu zolengedwa zonse tikuzidziwa kuti anthu kapali anthu kapali nyama njoka ziwanda ndi zina. Anthu osakhulupirirawa amene ndi Ayuda ndi Akhristu ena mwayo ndi anthu oyipitsitsa. Awa Ayuda ndi Akhristu ndi anthu amene ali oyipitsitsa kuposa chilichonse chimene timachidziwa kuti choyipitsitsacho. Ngakhalebe iwowo adalandira mabuku kale, koma chifukwa choti iwowo adagawanikana nakanila choonadi, kumeneku ndiko kunyoseka kwawo kuchokera kwa ulemelero, kuchoka kwa ulemelero kwawo pamaso pa Allahu subhanahu wa ta'ala.